za kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby roo yangu inusuru nifanye jujue. Niku hongi au, niku posti au, nikupe mm-mm au. Nikupe mm-mm au. Chumpa unataka nini chumpa? Roo unataka nini roo? Chumpa unataka nini chumpa? Roo unataka nini roo?
Kiss, baby.